yande jooni 8h min tawi sappo e joyi studio kalango habaruji e fulfulde. Kono jagñal lema sumana Amadou janganta habaruji ɗi e fulfulde. Hande ni en nanan dow fille ko darto ko wurtinte hitande fuu dow fille ko darto fa hande yaadu yeeso leyɗe duniyaaru leydi Niger heɓi nokku goto yaadu yeeso. Non ni hoorejo OMS kam fedde leyɗe duniya hawjire fille ñawtigu e jam ɓalli himɓe dow inde Afrique waɗi jahangal ɗo balɗe tati o haali ko yi nder jahangal ele haala ka waɗi keñan kikkiɓe. Nonni fa hande jinganoɓe himɓe hara fille ko darto sariyaji ɓendu konna gaɗi batu muɗum en gwaɓo batu udu konna baɗɗe jeɗɗi won koɓe gaɗi mum. Nonni fa wara jondugo si en ƴeewi hara fille yewtere men pindira hande no dara hirsoɓe dabbaji gam batte fa woɗi kanode cuccukaɓe mum gaɗa kirso ngol ton ene leydi marani en kalanoye ɗum wontiri. Nonni wontiri Niger heɓi yaadu yeeso nokku gooto ɓurde hono ko duuɓi ƴaɓɓiɗi enɗa. Ɗum wonno ko fede leyɗe duniya ndaroore fille ko darto feccare e yaadu yeeso ko wiyete PNUD wurtini hitande hikka dow fille yaadu yeeso leyɗe duniyaaru. Se kettinone nanne ni hono fa wara jon ko soomi e ley haalaji ɗiɗo gatteɗi hitande fuu dow fille yaadu yeeso ndu enɗa. Bandi en gongu Mouhamadou Nantani fili habaru o ñalli Ali firti ɗum e fulfulde.
He lawol gol ɗum ƴewana yaadu yeeso leyɗe dow hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi warde duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom. Hikka leydi Niger heɓi yaadu yeeso gam di sotti nokkure mayri hindi di wari leydi hemre e lasoji nayyi e jeɗɗaɓiri dow leyɗe hemre e lasoji nayyi e jeetati. Di wari leydi hemre e lasoji nayyi e jeɗɗaɓiri dow leyɗe hemre e lasoji nayyi e jeetati. Di dekkake e leydi Burkina Faso e leydi Tchad Centrafrique wardeki e mayri. Sigila ƴeewude leyɗe ɓurdodirɗe dow laabi yaadu yeeso fedde duniyaaru wiyetene PNUD singi ɗum nder duniyaaru hitaande duuɓi ujunere e keme jeenayi e lasoji nayyi e sappo. Keɓal ɓi leydi fuu wattude gikke dow ɓurnan himɓe leydi e sembe jande sukaaɓe. Nder kulle tati ɗe yaadu yeeso leyɗe ɓurdodirɗe ƴeewete. Fedde nde ni wi'i ko dimma jawdi leydi tan heƴata. So ni ɗum ƴeewa noyi jawdi di wonano sende caka himɓe leydi. Amma geddi no tawa nder nokku mo Niger heɓi o.
Fedde ni sukaaɓe ummatore hono fahana jinganoɓe himɓe dow fille sariyaji fedde ne wiye AJAN ka endu konna gaɗi subaka ena batu muɗum moɓe puɗɗi batu gwaɓo ngo ena gaɗa waɗandu konna jeɗɗire muɓɓere. Ɗum waddini ko hoorejo hawrine maɓɓe nde mbiteɗo maître Boudal e Fred Moulul o haali o hollidu konnan kulle koɓe joƴƴin dow fille ko darto oɗo batu. Bandimi Habibou Garba woni ko yewdi e makko.
L'avocat nigérien a décidé
sirbotoɓe sukaaɓe ummatore ɓe Niger aadake e feccididde himɓe e ko woni no suule ɗum en ka noon sirbotoɓe kamɓe ɓiɓɓe leydi gaɗata gurdam mumen gam ɓiɓe gondine iɗin tulsi ɓe peccida e ko woni no suule ɗum en. Ndenne min kanana min durwana gam tewtude hakkeji himɓe. Ko waɗi min itti nde ñalande katta sirbotoɓe ummatore ƴeewa hunde ko woni no suule himɓe. Ɗum ɗu heɓa min andina ɓiɓɓe leydi Niger komin garana to suudu saria ɗum min nara ko suuɗi ɓiɓɓe leydi yaade to amin dow ndenagu noyi kiite jeynaari yitorte e kulle ko darta ɗum. Ley baɗɗe tati garooje haalaaji tati ittana gam haala ñaami dow mum. Ananimɓe mbiyata nokku sirbotoɓe ummatore ni jama'aare kam dur wonta nokku sirbotoɓe ummatore. Ndenne hawrine nde woni arande amin.
Une première édition en est un point de départ.
Kenya ni député ko hotta hembere sappo tawaɓe suudu sawar député ɓe ka e woni ko jeeyi tabintinoyi hono laawol gollal golle nafooje kawtaaɗe nder leydi Niger kañum e noyi haani fawarde jon du tokkire faro kasugol sukaaɓe famarɓe ɓe jonayi. Ɗum ɗon wonno ko ɓe ƴeewi dow laabi muɗum ɓe jeeɓe taɓintino wi ɗum. Tawama no ministre kawjiɗo fille sariyaji leydi Mourou Amadou tawa ɗon enɗa kan yeydu do inde gomnati leydi Niger o haali o wi ɗum ɗo ko ɓe gaɗi hono caggal ɗum ɗo ko waɗa ɗum enɗa hunno ene ko fonditi sanne.
Far sukaaɓe famarɓe nanngaaɓe ɓe ɗuuɗal mumen fuu wujjooɓe cellulaire uji noon. Ndeni ɓe mbujji cellulaire uji ɗin ɗoo fuu ɓe njartana to wuyɓe mawɓe ekkitooɓe ɓe no ɓe mbujjirta ley jam on noy ɓe kaani waɗirde nguykaaji maɓɓe. Ɗuuɗal sukaaɓe famarɓe ɓe min nange ɓe fuu wowunooɓe nanngeede noon. Ndenne juujo on wawta yoofude ɓe. Ɗum waɗi ko nokkuuje ittanaaga maɓɓe ko laati eɓe tawa ley kasuuji ɗin eɓe ñaamne eɓe ekkitee golle eɓe njanngine yiddo kanon no wodi nimbe hakkiltobe e mabbe minalna ndu sigilaji ko jama e singude pelle kawjo tode e ministereji de dun darta fu
caggal ni jahangal makgal bal tati o wander leydi Niger hore johono fedele dun hawjere filla jamballe me nyaw tigu wetende OMS do inde leydi Afrique Kenya de endan kikid o wadi hala ka o wadi yeso en ambiye de portal e hokkobe habaruji en der fawar jondu sudu ministere hawjere jamballe me challal no wadi ko fande ni ono kanko docteur Mathieu Disso o endan ni o holli o wi hono gomnati leydi Niger lam leydi Niger golleji wadi enda golleji nyeminidi kandi ko na sifede sanne kanon o wi ko heewi no heddi ko wadaka dum wonno ko Habibou Garba ye waddunaymi.
Il y a beaucoup de défis.
Sadormaji himben duudi gan loktorobe kejoray der leydi Niger hana der Mauritan der leydi Afrique funun woni be kejoray dum denne nyawbe hewbe bawa kebi nyawtede cede du gala ko wattata wobbe janga burto loktorobe fadima mabbe hejora leydi Niger du no tawade rafi hakkilo fukkingo gomnati no hewadude bawde mum fu gan tabbintide hakkilo fukkingo duro godum cede nyamata fa hana sedda mini hore am mi hi'i ko gomnati wadi e ko woni omo wada der durugo to fude himbe fu kamdu dongal mangal gomne
bienté de campagne de vaccination
kago goto oni subaka hande min andina o hokki ministère hawjina filan jamballe himbe e cellal hono dokkal safareji duddi sanne hawtade e mobile ngado en filan ko dar safari hisama du cede mun ummoito millioji kemde chapan tati enay français fa nonni fa warjon ARTP kam wonno hono fedde wonde no ƴeewa do filla ko darto piol cialali e gollam mudu illa kenya ka enduna tawa e der batu andinal e janginol dow fa warjon ni hono reenugol bibbe adamaabe far nokkuje de telefonoji din cuudi mo ngoni kanyo e fa warjon ni jande mudum e basi ko way waddude yaade e cialal bibbe adamaabe Abbas Abdul Aziz kam woni horejo hono fedde jingonore himbe do filla ko darto hono rentade e kulle jiaade e telefon o wi dum do lawol arno gol do gadangul lawol lobbono.
C'est vraiment une très grande avancée.
Sengonga be dari mawdi wadi lemu. Ganibe fu no andi ko locci cialali jamde cingetede di no wodi ko rimanta far cialal. Kudu farsukabe buri. Durwongo min gadi leedubi nayngo handen fedda ARTB de wadi golle mun. Heno don dara du basi ko dum waddanta far cialal himbe ganto nimbe milu kulle jamande no wodi ko rimanta far cialal nimbe. Himbe ne no bay joddade hadde kulle jamande. Donne der majji wadi ko fedda ARTP de no dom hoja natum labi onji dumine tawa balde didi e hawrinde de ko wadi min gari der nokkure de famin ngada yewtinaaki amin dum do min cojjotto suudu hawrinde den famin eta dum heba min dara noy ko min eti dum dum lati
de premier test
awana Abbas Abdul Aziz jingonowo bibbe le do fil ko darto muraduji piol cialali nonar fila ko darto latol bal fijoji sukabe jangobe ko wono tande agadez ilu ase yabbido enda fijoji enda puddi timmude hawtaade farje tewtol coup inda do inde alfaga dum woni himbe wadobe ko te taekwondo dum enda kayndu konna woni horumte na maradi dum fu kanyo woni habaruji do fila ko darto pirto balle hande alkamisa noga tet leur mars
ko heewi e fijoji di futimi bandimi Musa Maman mo Agadez nani ko yewtidi e horejo fijoji pirtor balli ko sukabe jangobe go fu farlatol bal ko worbe
en ce qui concerne le niveau lycée premier
do filla sukabe lycée nyame ardi denzender e Agadez deki do volleyball nyame ardi denzender e doso deki do fijo wiete mo gymnastique min kebay fami moy ardi moy ko hori ni woni latol bal sukabe rewbe e duro wadetengo nyande dum timmata
la finale la cérémonie de clôture
maradidu lasso ena yade lasso e joy leur mars du ujinaji didi e sap e jeddi fijo tewtol coupe alfaga ko taekwondo wadoitana der jangirde lycée dankasawa illujon wobbe mabbe puddi warde de hono wadobe taekwondo moy en woni natobe e tewtongol kettine Muhammadu Umaru jon taekwondo mawdo ardido sigila tewtol coupe taekwondo mo alfaga wi bandimin Musa Mamma
fijoji sappo enay gadoite sukabe worbe e rewbe natoyta gadadi region fu no wodi himbe mum amma nyamay warbe do taekwondo burdudde den maradi no deki denne nyamay club gardo fu daroto do inde hore mum
radisui en quantité de club
farpit e bal region difa lada fc kanyata do inde mudum ko tewtol coupe den fedde latobe bal famarbe be yottaki dubi sappo e jeddi fu doita e fedde honore mudun de Kameru Lasaro der Nyame
non wontir joni sen jotto enen ne kayni e yewtere meden pindinol to enda maladi no tawa har fila ko darto hono sarusi kaw jido fila hono durngol no don no tewto no ko tawe hono himbe acca kirtol dabbaaji paawete na tewuji mu ko sotten enda e le ciuccuka e dudon waddu konna nene be baawa fadda den tafon kaano sen jeewi edun laati sadorma sanna yaade himbe laati be sodo be tewuli dabbaaji di enda sabu do waawa dun en nyawde yaade e ko mu dun en dun wonno yewtere Mohammed Mamma Neldi en jurtu enda marati
der Niger yerno labi din kolliri dabba mo tewumu nyamte hana hirse togomde hana le hirsirde no misali to wite abattoir kanon ere dum wita kenana kirsol e chukchukka dekotodo do horejo hosabe mo maradi on biyetedo elaji yarima Abdul Karim o wi ko wadi wobbe accata dum gollal himbe non sodobe dabba bujjado mane ko wati
dabbo biide akki yanka gida akasa
dabbaji kirsetedi wuro hana dabbaji tewule mu en gasino fada yaade ladde wala to ir dabbaji di kirsataake te wule majji gadde do maradi himbe chonnire hidube batala bendu gara cioda fa chonnire changu gam sikka wala dunkai der ir te wule de changu heppata
yankangida hammuse akochigi
di dabbaji kirsetedi le chuchuka ko hana abattoir witinere en ngala na jewa tellal cewmu gam fadde dabba hirsede sande cellal e tewmun jewa yaruno docteur Yakuba Isa Horejo hirsirde on haliri di dabbaji kirsetedi e chuchuka no di korimanta farcellal nyamo be dum ben
essayé donc de faire un abattoir clandestin
dabbaji kirsete di der bale di bonande mawdo waddanta himbe gan nyaw buuce na nyawuji bondi gom fu no tawe he ir dabbaji di nyawuji di du no raba himbe denne to himbe chonnirama irte wule de bonande mawdo dum waddanta be
grand danger pour la population
gam renude jam banli himbe dum wadi ko durwidol e kirsol e chuchuka ngol no wade hedde jewobe lamgol kulle nyamduji day dum e durwo ngol nafirta
on sillonne toute la ville
miden jilo der wuro miden jewa to min gi dabbaji kirsete der bale to min nangi himbe sey min teta tewgu min jewo cellal maggu deni basi fu wala he maggu sey gu yarane sukabe uddabe kasu
des mineurs au niveau donc de la prison
ko wadi dum wade le wuro maradi kan woni gam dabbaji kirsete tedi chuchukadi tewmu buri falduje
nawonter do yotarnde enda habaruji e fulful tili kanon woni en micci tan wiide ke keddi habaruji ko nanton do enda studio kala ngono mbawi yaade hettinoade dum e do lawol internet denene kaydu on gadan ko wete www toppere studio kala ngu toppere gadon org tiagal mundu odo mbawi yaade do Facebook kanyo to wete Twitter gam batte ke bon keddi habaruji di fu seyni assalamu alaikum balata jam wali
Studio Kalangu
Der Gallu Nyemey
Do Radio Alternative
Lamba Chapande Jenay e Jenay Topere Enay FM
Do Radio Amfani
Lamba Hembere FM
Maina Sorua
Do Radio Mangari
Lamba Chapande Jenay e Jenay Topere Go FM
Birni Ngaore
Do Radio Marhaba
Lamba Chapande Jenay e Jenay Topere Go FM
Dolvel
do radio Gorwal FM
lamba chapande jena e joyi tobere go FM
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jena e jena FM
mayayi
do radio Anuri
lamba chapande jena e jena FM
Damaske
do Muriar Karkara
lamba chapande jena e jetati FM
Buza
do radio Takarkara
lamba chapande jena e jena FM
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joyi FM
Studio Kalangu yadu Lady Niger
Studio Kalangu